ɔsɔ ɔhwɛ me wɔ Facebook so ɛyɛ Pastor Prince Minka account name no no ɛna TikTok ɔsɔ ɛyɛ Apostle Minka nti obitima afrɛ obi no aka kyerɛ ne sɛ ɛberɛ so sɛ yɛtie nyame asɛm nti ɔno nso ɛmfa ne ho ɛmɛfrɛm yɛbɔ mpaeɛ yɛda wo ase Jesus a wo a wokyɛ nkwa firi sɛ wowɔ nkwa na ama nkwa na wode nkwa kyɛ yɛ meyɛte ase nanɔpa yi ayɛ yi nka wo den berɛ so sɛ yɛbɛbubu abodo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkoranko biara bɛnya ne so ne ne deɛ di ame yɛtumi de abɔ bra yɛma yɛho kwan sɛ sɛde wohyira a abodo num ne nkyena mmienu so de ma asuafo no bubu ma adɔm no ɛne nso awurade deɛ wode ahyɛ yɛn sɛ yɛbubu ama dɔm no a nkoranko biara nsa nka ne deɛ fa wo nkonkro tumi adoma ho ɔde nso boa ye ne ɛtumi awie pɛyɛ ɛwɔ ɔsɛmpa ne ne kam ɛda wase so tie yɛn saa Christ nti amen
amen
ɛdi yɛ sɛm anaa Revelation chapter 2 verse 10 ɛdi sɛm ɛti mmienu ma menka yi mu nwɔtwe nkɔpem ɛdu baako koraa nyɛre it talks about the church of Smyrna na Smyrna safo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ sɛɛ na ɔkannifoɔ ne ɔkyidifoɔ deɛ ɔwuiɛ na ɔte ase bio no seɛ menim w'ahohia ne wohia no nanso woyɛ ɔdefoɔ ɛne wɔn a wɔ sɛ wɔyɛ yudafoɔ nanso wɔnyɛ na mmom wɔyɛ satan hyiadan no abu so sɛm nsuro amane a wobɛhunu biara o hwɛ ɔhonam de mo mu binom bɛgu afiase na wasɔ mo ahwɛ na mobɛhunu amane dadu di nokorɛ kɔduru owuom na mɛma wo nkwa abotire deɛ ɔwɔ asom ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo ahodoɔ no deɛ ɔdi nkonim no ɔwuprenu nka no awurade anom asɛm ni ɔnhyira so ma yɛanɔpa yi amen na yɛtiri asɛm a yɛgyina so no yɛ ɛdu no bi di nokorɛ kɔduru owuom na mɛma wo nkwa abotire nokorɛdie ho asɛm ne yɛka last week yɛhyɛ aseɛ why we supposed to be faithful luke asɛmpati dunsia no atwa mfoni no bi kyerɛ yɛn luke chapter 16 verse 9-12 luke 16:9 na me nso mese mo sɛ momfa ahonyadeɛ a ɛntene no bi so nya namfoɔ na sɛ hia mo a wagye mo akɔ daa efie no mu deɛ ɔdi ketewa mu nokorɛ no di pii mu nokorɛ na deɛ ɔntene adeɛ ketewa mu no na ɔntene bebree mu nso ne nti sɛ mo ani ahonyadeɛ a ɛntene no mu nokorɛ a hwan ɛna ɔde ahodeɛ pa no bɛhyɛ mo nsa na sɛ mo ani obi adeɛ mu nokorɛ a hwan ɛna ɔde mo deɛ bɛma mo nnipa bebree hyira akasuo gya ade nti wantimi ani obi deɛ mu nokorɛ this is a spiritual law a principle from Jehovah sɛ woanni obi adeɛ mu nokorɛ a wo nso nsa nka deɛ nti nokorɛdi ama a ɛkɔfa ɔhaw ne atete na de berɛ nnipa so we supposed to be faithful ɛsɛ sɛ yɛ nnipa a yɛdi nokorɛ nokorɛdi anya adwuma nti ɛde nsunsuansoa bɛka ɔman ɛna aka abusua aka asɔre no nso firi sɛ nokorɛdi anya adwuma ɛnɛ yɛbɛkɔ nnipa baako bi a wɔandi nokorɛ na ne nokorɛdi a wɔannie nti sunsunsuansoɔ bɛka ɔman ɛka ɔman no nyinaa o nti maame yi papa a wotie me nanɔpa yi ɛnebereberɛ ne korɔno bi a wohyɛ kokoa mu bɔ no de nsunsuansoɔ ka ɔman mu no nyinaa ɛde nsunsuansoɔ a no ɔhyɛ ɛka ɔman mu no nyinaa nti sɛ yɛndi nokorɛ amfa ma yɛn ho yɛn ho a mete deɛ saa na mete no na Ghana nso deɛ menim sɛ nnipa 32.something million a ɛwɔ ɔman no mu obiara yɛ coach ntimine sa adam ti yo minim se eye coaches ni bia ne kan ye na menso me ti bi de wo ye qualify so be bo ne yamfane mo yamfane mo ti ne be fie no yamfane mo ya manu credit anya djuma me se ka o man no asore ne ya manu credit de obetima ye power ho yamfama no je se de kakra wo ne nsam anade otimi to e mo sack bi no de akoma sofo oni esofo ani be kunu hopa menso me yesofo no kra na me ka kire so obi ye wadoya ampani ampampa ye oba abubi ma no ene de aye no kro apostle ye no kre enye den a obeka because en na nan ke fie nye
de
ma di fo di ro shankom o di fo mi o shankom eh e ti ade de eye fact but ye ma no kre die enye adwuma e wa urade asafo mu urade ahenie mu yema no kredie de wodi ketwa ya de ketwa shere nza no di monokra obetima di bibre mu nso no kre enti mo ani ahunyade a entene ahunyade wasesa bobo de kwai obeja ho ahunyade entene zo ani monokra wan wode ahode pa wode be ma wo na se mo ani obi ade mu nokra kwai en wode mo de be ma mo. Last week, mami bi frem me Ante Mage me chawa no pe mini misa no pe zuti me na ubusam questions about faithfulness. Mene ni di nko mo chere chere niye me bimu na mi anka san sud me di ye mfato hon madame fwa na mi niya sofobia ose me nton ni fie mfamano ni fie asa that time na osi fie no yemfanje 150,000 Ghana cedis anase 1.5 billion akwa bi frame number ene ne kohwe dan no edi hu nkomo wie ya fade obeka cheme ne se menye ne 2 billion na otamu bi na se ye ye receipt ne be ni 2 billion no no age 500,000 na mse menti menye sa oso obema me mnamse Minti minye sa. Time frem inu ye buwana mani. Yeno sa, oh. Nye, bishop, da yinkura, sebi time inye 2 billion, na mso, inyabo 3 billion. Inyabo 3 billion. Intime sa de tuja, me number oho, ni adea. Enku mku ya, ni se, kase hene. Number ne frem yo, o dani huwe di na mso, debi nana. Se ube bame naso padi ya, me ameba naso.
In Shiraya
fan. Kona nana asum yet na see din komone a deati. But it started from 300,000, 3 billion. You see 2.5 billion. And now, generate a woof yeo. And monokranu in Yusuda. That Amazon has doom so hopa. And what they count 5,000 na ye 255. Oh, on one sube free land na ba now ba be ye documents a man inti. On for 5,000 kane nye 2.6. En kane pa pe mua. If you 1.5 a be do 2 billion. Na se, me tima bagini a mene do 2.5. Se ka o compensation ka kradi nke nye badu. Ti anye bi kradi a 100,000 a 10,000 a daso kradi ka sofuji. O mame 1,000. Ucho ketrema. O mame 1,000 am zo. Because me ame de me tofu e gumi ke mu na me de nkofu o kobana 1,000 de ne adea. E kwa diye wye ne iri se me mi iste ni bre.
Because wa nji e nono.
Taze no kwa diye sofu a man ye yada mfo kaso nye we. Papa odi e jere sa. De me jye 1,000. Ku wye chile ne iri se me mi ye ni bre fo. E ni pebi se e so chungu free no simple. Ni mse biya uti yeme na babe kroso message no. Se nukre na meka. Ebu sinya fosi ya manu kredie. Ahunya di entene. Wode kwae. Ahunya di entene. Adabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabid dear, hey, okay, young call Joshua chapter 7. Na yan chichin komo Joshua chapter 7. Ahunya di antenes wan di munukra. Wana de wan kasa wo de be ma wo. Joshua 7, mami kenfi verse 1. Na Israel fono to e shiradia no humra. Tumra.
na sira ba sab sabdi ba ka mi ba ekana ofri yuda busua mu no fa ehyrade no bi na ewurade bufu israel fo no eka nkwa na ko fa yo ene ewurade bufu israel wonkwa wa wiya o mani sika bi ade ma o se fa ye kwan o mani sika bi ade ma o se ye se fire renovation e wa certain hospital wa wiya binti ewurade bufu o ma no asafuni sika bi ade ma wo na de ye bibia ebe bua ma safuna tumpa konkan wa wiya binti ade sunsun so aka safuno so ya sofo so ya sori peni so ya sori ba so ya ye osha so ya hwan wa wiya shirade ni binti ade sunsun so aba o ma no so imu mie no ana yosua suma meme bi free yeri ko ko ai omoko ai ah ewo bet awen ho bet bet el ewiye apies rada ana o ka kire won se munkonko srasase no na mema no kokosra ai ana ai ana o sane ba yosua nchen be ka kire no se ema oman no nyina mfronko na emema no beye empinu ana empensa enkobbo ai en ha oman nyina ma wonko ho na usa e iPhone usa na iPhone usa eno man mu baye empensa froko ho nanso okodwane fri ai emerema nanim e pensida sei zo abegane e wona tamfo anim wo dane chidi a chere na tamfo tabi nanso amuko amukodwane e wo iPhone nanim na ai mema no kunkum wo mu enipa baye diasensia ana wota won ko ai wota won a ai kropuno no echi e de ko sebarim na wobobbo won esane yenum na omana kumatui na eye sensio ana yoshua sensan nentadim ana wode nani butu fam wa urade adaka no anim di kosi anwumre ono ne israel penimfo na ode dotie egu won atifi na Yosua ka se urade nyankopon adenti ena wode omai twa yordan se wode ye behye amori nsa na wase ye nana yenim yenim ya yenim a anka ye penetna yordan eja hwa wuche oni o urade se israel dane wona chia chere wona tamvui ede na menka bi urade na Kenan fone asase sufuo nyina bete na wobetwa won ho ehia na wotwa yindin afra asase so na dia na wobeyye ama wudin kese no Joshua mpae boni osu ene wode notia gunatifi ene dom ni nyina butubutu awurade anim na wo musu sebisida eba ne sa na ko ba ni sei imudu ana urade ka kire Yosua se sori ai adenti na adu ani mabutu fom se ye Israel ye bone watuma pamwa me she won ho mra no nso na wa fa shirade no nso bi na wa bokro no nso na wa si so nso na ode asie wona de mu nso wa bokro no amanu kridi anya djuma eshadia na momo mfo mzanka omo do mzanka wentimen dino krewo ayi ehonamu eniema enche na fri ni pansa enche na ni pansu ejemu ato sem fri wonsa obejemu ato aposo sem fri wonsa obejemu ato eba ne sai ene Israel atume urade mapam ameshe won homra no wa fresh radia no binso ana wa bokro no nso na wasi so nso na wode asie wona die mu nso imudumie no na Israel fo no entumi nyina wona tamfo anim wona kiri ana obedane a kire wona tamfo firi se waye ehyrade menko so minim wachi jesa muye ehyrade no efrim ehyrade no ho efiri mumu se mo anyi esradiem somso bonne krono de wodin sisie ne enebre apanya no se wo anyi amfiri mumu awurade di wachi anya ye awurade simi ni mochi dabio I will never ever support you because esradie somso boni bi egumumu se mo anyi amfiri ho a meme ni mochi sei dabi imutu miensa sore na ti o ma no ho kase munyam ho kronkron sie ochena na se urade israel nya kronpon no sie nie ehyrade wo mumu israel untumi nyina watamfo anim kosi se mu beyi ehyrade no afiri mumu woni ema jigu kainano sika sema ye basa kainano ehyrade bi Obia dia bia last week me kan ote desk echi ena wo ye obi adwuma otwe drawer no e scan dia ma missing for cotto cement omudi si u dan ma mi wanzo adwuma na wo ye no yitua oka ena wiye wiya desk ni musika no ho kana no de no kai edani de wu si o na urade nta wa chi ti bedrum pampansu obi edani de wa si tim bar ho nto wa si tim ba e shradia wo mumu ntumi nyina watamfo anim kosi samu beyi yashade na firi mumu nti asema urade nnam Joshua so ejurade ka kire Joshua no enti anopa wonfa mu pinchai emusiakuo musiakuo de di nkan na abusiakuo urade be kire no entwempiri emusia musia number 2 na abusia urade be kire no entwempene efie Number 3 na efie urade be kire no emu merema entwempini maako maako na de wo be kye na hyrade no ho no wonfa wo jan hye no ane de wo wonyina se wato urade ntam na waye nkwase ade wo Israel uya na de toka sakese ho Udre yasi ani ejo yoyoyo honorable neban ni ejo yoyoyo oh the number 1 apostle ni ejo yoyoyo a nation prophet ni ejo yoyoyo wo wiye shirade e se wanyam firi umu a ewurade se ma me se mekan chol se nukredi anya adwuma nti ewurade ta wachi enyeye chama neban that's right bonsa ke se we yasi a no digidi se mo anya mfiri mu anto ankone me ewurade me gina mo achi enye yi na mmom de entontono ba bodi se wono na awia no tie asotwe da homa no 15 edunum na de wo ba kye na hyrade no ho no wonfa wo janhye no ye ntwa jantunum hye no ewurade no no ane de wo wonyina ya shew na de wo na wani abre na wo prepenya ye no so ye twaja atuma hye no se wato urade ntam na waye enkwase ade wo Israel ana Joshua sore anopa hema ene wo de Israel pinche abusuakuo ene wo chiri Yuda so abusuakuo na odi Yuda musia pinche ye na wo chiri Serafuo abusua na wode Serafuo abusua mu merema pinchaye e maako maako ene wo kire Sabdi na odinifie merema pinchaye maako maako na wo kire Seraba Sabdi baka mi ba ekan oso de ba ye kasa mu aye akan ti do maybe akan fo bebe ya kro fo pa I come from yet say akanya ofri Yuda busiam ofri Yuda busiam abusia Kristo frim ti nyamwa ma yet wadi fie bokro no nyamwa ma yet wadi fie dinsem hu imu donko ana Joshua ka kire e kan se meba fani mo nyam ma urade wate Israel nyam krompon na dia urade ni dinu ni na ka kire mei e dia na wo yoye ensi me so emfansie me menye wadi so utwantro kanu kre wo munyina kire me imu adu no e na e kan bua Joshua se no kre me na maye urade Israel nyankrompon no Israel nyankrompon no bone na se ne se na me yoye me hunu asade no mu sina enguso fe fe bi ene gitan nyete bna henu ene sika da me ba ko anu si nyete bna duonum na meni bere meni bere me hunu ya na no meni bere ye pia wo pia kwa bem pia wo president to abamade dra ene bere kro no uko body sunsan so abawo ene wase fo so e kan si meni bere yo meni bere me hunu ya no na me ntimi control me ho ti meni bere ena me fae woni brade a ofa ntine ne bere ye no ofa na hwe e she fam e wo mentoma dam na gete no e wo ase ye ma fa de akosie pampe makata so e de onu mienu ena Yoshua suma abofo na wadi mrika kontoma danum na hwe na ehyene ntema danum obi awia kwahye ne ntema dan obi awia kwahye abusuanum obi awia de akwahye ne wardrobe obi awia wade akoto na accountum obi awia wade ato no mama account so wawio wawia wawio womu kwa ehyene ntema dan na gitene wade ahyase eto ana woyi firi ntema danum bre Yoshua ene Israelfo ni nyina na wade begu awrade anim ana Yoshua fa sera ba ikan ene gete ne enguso ene sika dame no ene mammere mane mamma ne nantwie ne mfunumu ne nwan ene ntomadan ene de wo nyina na Israel nyina eka no ho na wode won furko akọ bonhwem ade ba ko a mekenka asem wei etia seye ba homete pa ni wei modio no nan ene Yoshua fa sera ba ikan ene gete na wiwia ye no ene enguso no ne sika no ofai e mammere ma ene mama na owa nantwie na owo mfunumu na owo nyan na owo ntemadan kyerse wasisi adan ene de owo nyina hwa wo mo owo binu pon wo mo ni brade esa bokro no de owo binu adanti wako school wo wo paye otimede bokro no masa se wan di no kra bible se wo de paye wo de wonsanka dinu kure kwa si wa uo na mema wu enkwa abotri sa nukure dia nye juma ulusu salvation nukure dia nye juma ulusu salvation edu wadu wa mfruko akobunshem edu nunum edu kone wieye na Yoshua kase adena wa hayensei e uradebe hawe nedei na izwe njine sinabuo na odi oja sei won na odi abogu won so na ohore ne so abosie kesea e wo kwadi besi ne dei na ewurade dani firi ne bufuhie no ho enu nti e na wo frɛ ho se akobunhwa edi besi ne akɔ asekyerɛ ne se ohaw emusu dinu kwɛ kɔdu owuo na Chidiam punya nkrumpon. Ebe ma wo nkwa butre. Praise me nka nukwe kusi uwo. Na urade be ma wo nkwa butre. Die ye hiya ye nkwa. Ene na butre. Sika ene honi ye madie. Dakrupe ibi uwe jahwa ye mfanko. Dio wasono.
Mtiedia
mungu mkachila sasa. Amen.
Amen. 0322 0835 81 85 82 83 583 also bit me abasubi anopay onyanko pa onasem abaye nchen na yaye ishra first caller. Hello, anopa bosoni
ngumu so
isu de okay me pache first na kasa for him.
Okay. iti nipo kronu gubangi mwa ano kayo mwa mwote sa mwote 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 na mwote 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 mwote
Baba, wa hini yadase, anapehi sa obaso. Hello.
Pastor Jeremiah.
2 p.m.
Papa, nyami yasi yi enkamu.
Enkamu, so.
Okse biya pwemi, ankuto, ulisiramu. Papa, adidi ya 2 p.m. Ewa, mekanse, ahumache sobi uro yunu. Papa, ewa, anen nafem. Anapehi, mesre, okse biya pwemi, ankuto, 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 Not the other, I'm going to move to a banana in two hours from. And they said, and send by, I said, the near 2 p.m. Not from the chapel criminal. They are sure saying, you know, here, you are from the air cream. No, from the no, jumbo, I'm off from the air cream. So, if you are here, you are from the air cream. Yamu, you won't come on. Amen.
Amen. Yanko Pon, own shrouds, son of pay, a fun escola. Hello, good morning.
Good morning, sir. Good morning,
Fadi.
Buku ye.
Okay, ye tiye wana pay.
Ala kume chen fasta so.
Ajos.
Ala, lana uja mbuwa ma. Ala sofu kita. Pastor Jeremiah, asempana je pastor de aba. We question ya, ye bisa one se, hezi ni buku biya na, asemi tri milanu no. Inti se, ufi se se hezi ni buku biya, ne se uye funu juma. Ano pay en sempana pastor de ba ye no e bi say en say ye be ko tell me ni bia na ye ni ye ye sin na me akopayment enti asempana ba ye e bi say en say ye be ko tell me ni bia na pastor you me am bi si ama o dia baby
Okay. Yeah, that's an authentic. Yeah, from the scholar. Hello, good morning. Okay. Ya fana skola hello
asu je ka fa gajare
en council nana
book we do ya you know no fa yo
okay
aponzo so ya mi cho pa o so no fa bi bre ni bi mo so ya ni ko so sa e book we ko na bi ya aso na beja e me ye won ma na wa fa e me ni ya mi yo ko ya ni e me ni bi ta de ba ni ni so ni ba de mo wo ni ya ena ye se bi na de ni bi na de na pa to wo mo e kwa sa me de chuche e ma a mo bo ko na mo si bi ya na na me so so ma bo mi si ya na ya me ka ba
okay atena na all right ye fun escola hello good morning
good morning pa to go
ye so fire okay
that's it be ba ano pe ni tem awo di ana ano ko se ni 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 what mo kan the heaven mo ni ku bi ana so bu ko heaven ni bi dia na so ye no bi ko ni bi ya bi di no kwe ama o man bi di no kwe ama o ku ni le dai as pro ele ni ko ni bu if the heaven no go fo en ko ho ntum pu ni en ko ho na ma meni tu en ko
Okay, off I am so yeah, that's the pay. Yeah, fun escola. Hello, good morning.
Hello, good morning. So for Jeremiah.
For Martin Adam Kwame.
Papa, I didn't quite pussy with them. I've been young, Kwambo, too. If you were new to the career, I have a or soon lose you, something. To say, oh, only a few minutes, Abadayano, car coin, or promise about where you school are dying, you see, you got to keep me as a hospital bed, hospital, oh, moon yet, Namanam, a day, yet, I could transfer them, praise be my tedious, so co heaven. Look when I went in on two out to a back heaven, do a brutally see, man, Fesca Common, what's your fact of the Fitano, I could transfer them bar for the. Onu kwa nusu wali nusu batu tuwase wako heaven kini kwa kusi wudem akai fidi nyame ye no kijona wenti redye eto no niti abrabona ye bona babu ni dao chere di vibe brisi libe tuya ufo hindi si ye no wenya ane beko so niti ye papano ye mameno ye mpeno from diye ni mimi mpe mimi mbi ye juma sitana ba watu naso wate so wankano kore wafa
Okay. Yeah, that's it. I'll pay you so. All right. Yeah, fun escola. Hello, good morning.
What are you doing?
What's it, Frafra?
I'm going to cheat. I'm going to lie.
Okay, you're going to pay you so.
Yeah, I'm going to go to the house.
Yeah, that's it. An operation. That's right. Yeah, fun escola. Hello, good morning.
Good morning, Pastor Jeremiah.
May Pacha first and I can say for him. Okay, honorable. Oh, okay, okay. It's your one opinion.
Pastor, yang kena kule si dini kule maya ho dini kule maya nguyen sema wadi kwe tu si dini kule bibiye mwa randi ime shwai ni kune ntini anope ye da pasta si pa
sema wakwe tu
ma pasta tako nye wosu na minna vitakonji na asi omra nano fkwada mime dago siya na adofo bijaye ni papa fimo nakupo yisho vibi ya
Yeah, for two more calls near the Fenina Abanaria. Hello, good morning. Duncan. Ejumadasi, Papa. Amen.
Now we should be acting at the last of the show. So I call like a famous man. Now, I'm going to say, now, what to be there? The situation will be a politician, you know, going to come home. That's a come home. Then they are the car. That's it. Don't you tell them so? We show that we should have some money back there. That was a car. That was a charge of person. That's your car. It's your car. That's 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 your car. Yes, one way I knew. Now, when you see the job, I will done. The best threat is more than that. I go for them up when you know.
Okay, yeah, that's your fun last caller. Now, your best idea. Ha, hello. Hello.
Hello.
Apostle Dr. Abraham.
Hello, I'm doing fast in the panama crisis today.
And council, Papa.
The Jammy Papa or Safanana were at Mona Prasso. The Masumina Mirma.
Okay, yes, so yeah, that was it. And apparently, it's our bass to be. Your funnest caller. Hello, good morning.
Morning.
May patch your first and I can say for you.
May patch your family, I can't bring my boy in because I feel this was a trip.
Your mama, you
see. I mean, Shirami, I'm not paying Papa. I mean, Shirami, Papa. There's a lot of passing. Make a movie business as soon as you're my name. Nke ni ewe bibia ya damu asu ana bibia mbe tu ye sauti tu aye fata ya agri ya damu asu ya mitra ewe nisi di amin
amin yeso ya dasi ya nope iso alright ya di ofreni nina ABC hana jumedi ya hono papa edi ya tuja ama ye okay. Anope
ya de uradia se nyamishra ye tifo ne ya refu nina na omu bibia hubai dinu kreko su wum na enkwa hia esene ni munyam ye won de won ni munyam abotre ho fine bare enkwa abotre no ehuhia esombo
ɛkyɛn ɛni munyam abotire nti yɛdi nokorɛ a awurade ɛdede ɛnso yɛdeɛ bɛma yɛn obi deɛ mu nokorɛdie ɛna ɛbɛbie wo so wo kwan ɛde ama wo nyame nhyira ne ma meka wo sɛ divine roma chapel kuade biara ɛyɛ destiny prayer service nkuade nwummerɛ biara no nsia ne fa mpa yɛ digadigadigadika ɛwɔ nkwagyebea mefa kwanya wei so na mato nsa afrɛ wo sɛ wopɛ baabi abɔ mpa yɛ duru kuade nwummerɛ a ɛmpayɛ ano ɔhye ɛmpayɛ foro kɔ agya kronkron anim ɛmpayɛ kɔ atamfo camp na ɛmpayɛ a ɛbiebie kwan de ma nyame ma yɛhyia mu a yɛka hyɛ berɛ mu asɛm na yɛgyina so abɔ yɛhyɛ berɛ mu mpayɛ na awurade nam so yɛ nsɛnkyerɛne ɛtɛ ne nnipa bebree life nti mefa so to nsa frɛ wo nkuada anwummerɛ biara nonsia ne fa saa ne fiada anwummerɛ biara nso nonsia ne fa saa ɛyɛ pray through service 6:30 to 9:00 ukuada 6:30 to 8:30 tumi fa kwenya weso etu fo na mato nsafro na oni ya bibom abompaye kwa siyada som eye nongoche na ya pondu bako 8 to 11 dina mibe fahuda dom divine aroma chapel so unkwa sorry bia nukurani adi hiyame unkwa sorry bia fahuda doma safono wate na ubuhun se uwo baby pa se urade bubo ni media san se uzu din ko urade nkwa ngumemono uzu betu din fa kwenye weso ato zafra use branebe kaye humi mum ye mpeje uwe din uwe chiri uzu na untume ma mijidi yese sedi ya bo mpai ya maya shefu ni etifu ono urade na msuma mpai buni bisonso inti unma personally metu ofri idie na wadi afa mumu sodi aba phones na ye dia pia nyame adwuma ma na koso etime mum line ye 0543 0543 446 446 916 916 0543 0543 446 446 916 916 last week minim passageri o mame eyini mame hunu se de sitie but me gidi ye se ebinom sende mo amo sende birthday gifts nyina nyame nhyira mo mo nya mfa maaye no nsoso enka chikura ebi ana oni me bi ahwe ani mu antimi amba this week in awurade ahye ne ho ani mu nyam mo monenko 0247 0247 double 6 double 6 double 3 double 3 double 3 0247 0247 double 6 double 6 double 3 double 3 double 3 so ni mumu line
yes.
Mufa bibi ntoso na ye ye ntohwe mo ana me support ya mieti ma yenya me adwuma ama na konkai me fa kwenya we so na ma ka kire ye ma me fe lady amano se mama yes. Kafra mama kafra abre watu fom
oh
na no kwesiada e na ma me fe ma me ofrim ntinura eni nyane ntie mama sele tibia na mebefie na yenyina ya beka bom na ya chichire ya huye huye jisi diye ya nana efri munti medifam framemu ame nipe nyina ati se mame efi mame wafirato abrewa wafirato ni eji ni mpese na yemeye confused but oburo 90 years oburo 90 years inti abrewa tofo mti mama ya mao yako ni ma shedding sanso na daddy is ma yako ni shedding ye ni ayaka ye ye ma ewo munasi nyina nso de ye kan se na nawu a ye muana ti se muhun sie didia na se na na nawu ye muana nti de e bekoso bia e be ma amansan aso ate ni akwa kota ma mefe echi erade shira mu no nka mu mo mo fa mu media harvest ma ye nyina mesremu ada woroma mo 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 de amfamra mon send them fan to 0543 0543 446 446 916 916 but o mechi out send the bia utie ye
Hamburg Hamburg yeah
nyame enka ho na o bie bia pono akese mfa ma sanso na ke du ye chiao se radin ka ho manager linko mechi out ena elder ajimai bismarck manager ewo total filling station ewo crew room elder mechiao radin kamo ho nyame ya dom na yesu ama da se ne be se hie bio apostle and lady ampofo nyame onkamo makrao bye bye.